ఇంటర్కే నిగల్చుమా వరించనగా వివైఫాన్ ఒరమో వివై 24 నైట్ సాత్ రజకా సూచిస్తా వన్ వియా బొమ్మి లమాన్ ఒంకొలులేస్ ఉడా నీ ఫోనని తోపో ఫసని కొప్పేసి వన్ వియా తమ జనరే సాక్తు పరితి దేవినే ఉలి రఫు ఫోనే చనిత్తెం సొరా లాగేత్ ముడియాత అమెరికా కేసత్ నమ్ మిలియోన్ తుర్బాతి ఫీ కుమ్ రిబిషని జాలి రాత్ వైరస్ కరోనా అర్గని నమ్ కుమ్ డిబ్లమాతి కుమ్ కుడని లమా జాలి తనాలు బుడబి ወሩ ኩብ ካንደር ተርገን ከይሰተው ኮ ፕሬዝዳንት አሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ጀርቴ ሳለከነው ወጀቶት ዋይት ሃውስ እዱለ ራቲያ ይወርገን ፕሬዝዳንት ትራምፕ ሳልቲ ትሩባታ ሚላ ሆስፒታል ወራን አሜሪካ ዋልተር ሪድ ዋሽንግተን ዲሲ ይሩ አህመተቲ አጂባይ ትጁበነትም
ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ቫይረስ ይሉቡ ገላፈቱን ቀበመኒ ሳልቲ ለትሩባታ ሚላ ማፍ ማናያላ ኤርገቱራኒ ዋይት ሃውስ ትዴቢያኒ ቦድ ዊጣተከገለ ኡመተ አሜሪካን ኮቪድ ኩዶ ሰገሊን አከን ሶዳኔ ዋሚቸ ደበርሰን ቃምኒ ሳኒ ጭማታው አገርሲሱዳን አጉጊያ ፋኒ በከ ኦፍቲ ፉዳን ኩታ ዋይት ሃውስ ትሩማን ጀዳሙ አለዳበተኒ ሄሊኮፕተር ማሪን ዋን ጀዳምቱ ላፋ ከኡፍ እና ቆፖፍቱቲ ነጋይት ዳማኔጅራን ፕሬዝዳንት ቸጉጊያ ፋኒ ፉኛኔ ዮካም ማስኪ ዴቪሰኒቱን ካየተን በከ ከነምብሮን ገመስጋው ሳኒ ኤጋ ቱራን ዋይት ሃውስ ተልሰናን ሰነድሮሞ መነቆርቻ ወራና ቢዮለሳ ወልተር ሪድ ጀዱ ከሳ ቦውዳን ከነኒ ሳንደገሩፍ አለዳበተኒን ገለቶማ ቲንጀራን ፕሬዝዳንት ቸሌኮፕተር ከሳ ባአኒ ገራዋይት ሃውስ ተናዴመን ተከዳበተኒ ገራ ካሜራት ገረገሉዳን ሀርከምርምርሰኒ ነጋተ ኡሳኒ ኢብሰን ማለከሳኒ ትደጋሙ ጋፊ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ብራዲያቴ ሰገሌ ኡካማማተ ኤን ባየጋሪ አጀራን ቦደገረገል ገላራ ሰገሌ ሳኒ ወራቡዳን ኤርጋዋይ ኮቪድ ኩዱ ሰገሪ ትዊተር ይረተመጠንሰኒን ኢቤንኩን ጅሬኛጌ ሰነረ አከ አኑን ጎዲና ኢንሶዳተና ጀዳን ወጂትኒ ዴቢና ዱርሱዳፍ ኒባና ጀዳኒሩ ገዲባ ኦፌገዳ ጀዳን ያደ ኡመታ ፉናናሜን ከንደገርሲ ሳኒ ታና ፕሬዝዳንት ድራኒ ጆ ባይደንን ቦደጅሩ ፕሬዝዳንት ትራምፕ ፈልሚ ፕሬዝዳንቱ ማንኮሎለ ሰኩዳሽን ጌጌ ፈሙፍ ጅሩረት ሞርሚቱ ሳኒ ካድ ማማ ዲሞክራቲ ቻወሊን ያቹፍ ካሮርሱ ሳኒ ዱል ፍለኑ ሪፐብሊካኖታ ኢፕሴጅራ ዶክተር ሪሳኒ ዶክተር ሻን ኮልኒ ቱታው ዱፍ ከለስ ዋሬቦደ ኢፕሰከነኒን ሃለ ሀምቱራ ጉቱማን ደንደመቹ ኢሱ ማሉ ገሩ ገሬን ወልዳን ሰፈያ ሳኒፍ አን ገማገማ ጎኔፍ ኢትደበለስ ሃለ ወልዳን ሰከነሜፍ እናይላል ዋይት ሃውስ ትዴቢ ኡሳኒኒ ደገራ አችትስ ኦጌሶ ተፈያ ፕሬዝዳንትቻ ሰዓቲ ሰዓቲን ቶአተንቱ ጅራ ጀዳን ዋልታንቶ አንኖፍት ሰድኩቦታ ዩናይትድ ስቴትስ ሲዲሲን ኮቪድ ኩዳ ሰገል ቅለን ሰገል ሰፋጫይ ሰዓት ላይ ሄዱፍ ትሩ አከደንደው አማኔጅራ ሲዲሲን የሮድ ኤራፍ ቫይረሲን ኮሮና ረሄዱ ነሞኒ ዮሜትራ ለማወልቲ ሲቀኒጅራታን አከደደርቡ በክስ ሴቱሬ ዋልታንኩን ከለሰ መርሰሪቲ ሳራት ገባ ሰበረሴን ቆራና ለሄዱነ ከመርከኔ ሰሪት ቫይረሲንኩን ነምኒ ኮቪድ ኩዳ ሰገል ቀቡ ሜትራ ለማ ነመት ሲቀዮካን ናኖቶ ኮትሬዮ ደም ሃለም በረተሚን ቅለንሰ ከሰፈጫ የትሩ ደንዳ ጀዴ ጅራ ቀጀልፈምኒ ሃረፈም ይኩና ከጀዱት ሃላ አከሲን ከንደደር ቡዮ ኩታስሪት ቅለንሰ ከሰን ደደብን በከነሞኒ ሄዱን ጅራን ከነከፋርፈቹ ዮካን ኩታስፖርት ከሰፍቲ ሆጀተን በካፉራ ባፈቹ ጭማን ጅሩት ሙደታ ጅራ ጀደር በሲዲሲን ቀጀልፈም ወልፈካቱ መርሰሪቲ ሳራት ባሴ ቡዮ ተሙራሰቦድ ጢንጠላ ሃዮታን ህምርከኖፍ ነጀቹን ካሱንሳ ኒያደተማ ጀርመን ፈያ አዱኛ ከጀደት ናኑ አዱኛ ከሳ ነሞቶ ቁራን ከሳ ቶኮ ተሪ ቫይረስ ኮሮናን ቀበመጅራ ለኮብስ ነሞቶ አዱኛ ከነን ቫይረስ ኮሮናን ቀበመኒ ሚሊዮን ሶዶሚሽን ከንደር በዮተው ከነን ቫይረስ ኮሮናን ቀበመኒ ዱአንሞ ሚሊዮን ቶኮ ደርቡ ዋልታን ቆራና ዩኒቨርሲቲ ጆንስ ሆፕኪንስ ቤክስ ሴጅራ ቢዮን አውሮፓ ሄዱን ቫይረስ ከናን ከንአማን ዮተው ጀርመኒን ከለሰ ከገባሰት ወሉማጋለ ነሞኒ ኩመን ኢበሰዲታን ቫይረስ ኮሮና ኒዮ ቀባማን ብሪቴን ኬሳ ነሞኒ ኩመን ኢበሻን ስፔን ሞ አውሮፓ ኬሳ ለኮብሰና ሞተ ቫይረስ ኮሮናን ቀባማን ኢሰኦላና ከንቀብዱ ዮተው ኡመኒ ኩመን ኢበሰዴታን ኮሮናን ቀባማኒሩ
የሮፍ ለኖ ዩናይትድ ስቴትስ ጎድ አፍ ባቲ ቶኮ ጋዲያ ፌጅሩ ከነቲ ለሚወን አሜሪካ ሄዱን ገሪው ቱዌሮን ሳንገይን ዱርሰኒ ሰገሌ ከና ዮካን ጠለያዳን ኤርጋጅረን አገሰዳስ ሰዲ ጉያ ፍለንቻት ነሞን ደረን ከብሮን አከከነት ተከሰገሌ ከኑፍ ጅረን ለኤገማ ኢታና ፕሬዝዳንቲን ዱራኒ ፊካሪ መማን ፕሬዝዳንቱማ ከፓርቲ ዲሞክራቲ ጆ ባይደን ኩታ ፍሎሪዳ ከለሚወን ኤኙ ፈከሰገሌ ከነኒ ሙርቴ ፈቲን ከሰባየተን ከሰት ዱለነ ፍለዳገ ጌሳጅሩ ከኩባ ቫይረስ ኮሮና ራደን ደመታጅረን ፕሬዝዳንቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዶናልድ ትራምፕስ የሮድዮ ከሰት ዱለ ፍለኖት አከዴቢያን አደተንጅሩ ገባሳ ኤሊዛቤት ሊ ቱጁቤቱ ዴስ
President Donald Trump virus corona rabayena chu ibsudan gara White House today be ani farmi onkolole sakud ashan Miami ke satkad mama party democratota Joe Biden walin gege famuratr machuf karorsu sani media hawasarat beksisaniru.
Don't let it dominate. Don't let it take over your lives.
Akka virusin kun sintuatun eyyamina. Jirenya keesan akka toatuf eyyaman kennina. Kun akka taun eyyamina. Addunyar rabi yoguddo taate kamna. Ojiitti ni deebina. Fuul durattis ni baana. Akka oggana keessanis sana gochuutu narra ture. Akka inni balaa qabu beekan ture. Garuu gochuutu narra ture. Fuul dura dhaabanneerra. Hogganneerras.
Garuu akkaataa Trump dhibee kana itti laalaniif weerara kanaaf deebiitti kennan kan walgayii wixata galgala hawaasa biraa gaaffii dhiyaateef deebiin itti kennamuu fi caasaan oduu NBC qophees irratti argaman Joe Biden qeeqanii jiru.
It matters, it saves lives, it prevents the spread of the disease. Social distancing. Instead of talking about what the only thing I heard was one of the tweets saying
Haguugina fani funyaani okaan maskiin barbaachisaadha. Lubbuu du'a oolcha. Tamsayni dhibee kana ittisa. Warra hiiqinsa hawaasummaa eegamuu qaba. Odeessuu irra dabree waa tokko kana hin dhagaye waan Twitter irratti barreeffame keessaa tokko waa'ee kana maraa fi yaaddayin akka jedhu. Kan yaaddessu hedduutu jira. Uummata 2010 du'e.
Baayden kutaa falmisiisaa ta'eef dorgommii pirezidaantummaa keessatti baay'ee barbaachisaa ta'e Floridaa keessatti duula filannoo geggeessaniiru.
You all know, and quite frankly, if we win Florida, you've won.
Akkuma martinuu keessan beektaniif dhuguma dubbachuudhaaf yoo Floridaa injifanne injifatte jechuudha.
Yaadi deeggarsa uummataa biyyoolessaa akka mul'isutti Baayden Tiraampiin dursaa turan. Yaadi uummata haaraa bahe akka mul'isutti immoo bakka bara 2016 Tiraamp injifatan Floridaa keessatti Tiraamp Baaydenitti siqanii jiru. Namoonni filannoof sagalee kennan waggaa 65 isaan ol jiran filannoo Yuunaayitid Isteets keessatti qaama hawaasaa murteessoodha. Sababiin isaas cicha qabu jedhu xiinxalaa siyaasaa ka ta'an Raafaa'el Sooneeshiin.
What seems to be happening under the surface is that Biden's small lead among older voters.
Godaa qabee waan ta'u yoo ilaalle Baayden maanguddoota sagalee kennan biratti deeggarsa xiqqoo qabaachuun rippaabilikaanotaaf hundeen cimaa ta'e dabalaa adeemuusaati jedhan. Falmiin itti aanaa pirezidaantii karoobii dhuftu Salt Lake City keessatti geggeeffamu mata duree ijoo duula filannoo dhukkubsachuu Tiraamp ittaanii irratti fuulleffatamu ta'uuf deema.
He reminds everybody that there's a 74-year-old running against a 77-year-old for president and two considerably younger
Manguddon wagga 74 presidenti ta'uf manguddo wagga 77 walin dorgomuf akka jiru akkasumas kabron lamammo kanneen kanarra umriin isaani gadaana kan ta'e tokko itana presidenti tokko mo kaadima matana presidenti ta'ani dorgomuf jiru jedan akkaata falmin itana president Mike Pence kaadhimamtuu ittaanaa pirezidaantii Kamaalaa Haaris adda ta'uu mala. Haaris haadha alangaa duraati. Peens immoo bulchaa kutaa Indiyaanaaf qopheessaa raadiyoo sagantaa duraanii turan. Akka hoogganaa gurmuu vaayirasii koronaatti duulu kan White House'tti Peens akkaataa bulchiinsichi COVID-19 duuluuf deebii kenne faarsuu malu. Xiinxaltoonni akka jedhanitti bayiin dorgommii pirezidaantummaa akkaataa pirezidaant Tiraamp weerara vaayirasii koronaatti qaban ilaalchisee dhumarratti murtii uummataaf dhiyaata.
Jiraattonni godinaa Shawaa Lixaa aanaa ginda barat tokko tokko humnoota nageegumsaa mootummaatiin hiraarfamaa jirra jechuudhaan sagalee Ameerikaatti dubbatan. Waajirri nageenyaa aanichaa garuu komii jiraattonni kaasan kana ilaalchisee odeeffannoon qabu ka jedhe yoo ta'u, biiroon bulchiisaaf nageenyaa Oromiyaa immoo gama isaatiin rakkoo jiraattonni kaasaa jiran kana qulqulleeffachaa akka jiru raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibse. Tsahaayi Daamxootuu Finfinnee irraa gabaase.
Jiraattonni godina Shawaa Lixaa aanaa ganda barat ganda qarree doobbii keessa jiran tokko tokko akka himanitti fulbaana 22 bara 2013 irraa eegalee humnoonni nageenyaa mootummaa aanaa sanaa fi bulchiinsi aanichaa jiru idilee irraa qonnaan bultoota uggure mooraa mana barnootaa keessatti walitti qabee teechisaa jira jechuun himan. Obbo Guutuu Soorii jiraataa aanaa ganda barat kan ta'an akka jedhanitti tibbana qaamolee nageenyaa mootummaatiin jiraattonni ganda tokko guutummaan guutuutti dararamaa jiru jechuun ibsani.
Uummanni kun yeroo ammaa kana mana barumsa karadobbi sadarkala mafat kanjiram keset umanni yotikati namni kumato ko kantau ati kesete ashwa sa gubbat isfalti gubbat rapizani ati kesa bulaji isa amma kana kuno shane barbada jirani dinim ummata kabatani ummatum tisabu kaisa amma kana mana barumsa ke tayatani gajalla barhal tul jiran anaka anadadi aloye shasho adamu jala sana rakanjira mundu mar devani din ummata kabatani din ummani sampana dema shane barbada din ummata kadana din barache to fani pana din saji
obbo gurmu bakkalammo jirata ganda qarredo bike sa isan tokodam
ganda qarredo bitoko yo fudan darbe kana ummani walgahi waame warana motumati madabarum sa tokotti naqani yero kan ga virusi corona kana nammi walgahu gabun nakadan yero sana ummata ganda tokkicha hun da sa dubara wosonjedin dubarti wosonjedin jar sajar ki wosonjedin hindu wayi walti waamani manni cheke saddi dubarto tarle ga gara galaga gattisani guya saditi la iddo tokkotti walti qamani achi bulchani yechu guya saditi vergachi bulchani ti bo dammo umhidate bosona jiram nan benati barbada jirani ummata sana dabadabadan dirkam sisani ashe gade busani garabara dergani kanarra kasani ummanni guya saditi wacce erga bulega furmata wanta udabe jennani barbacha garabara hatte ashe gade imale kesarra gadeero imale olde tiga ummanni ummata badi yati yero kanat harka kalle achitti rakkona nakka bishani minani le fite walakansani mo galgala walbatani galani baadani jesura bahe galurattu yaddo gurgudda qaba akasuma simmo nam faato ko bokollo kanu faasa ke selle sheene wargamelle akkaru kutamu mal mal jirani tille sodachi sa giru garu ngammati manne akasitti rakkacha
obboda stadinka hoggansa kongresi federala ormo kessa isantoko ta'an dararam hawaas nanne char kakkawajiru akkasin ibsaniru
umni motumma idate ganda sana kessa kubate jiru ummata kuma jirutte walgai waame tanadratti erga argamaniti galgala saati kudalama yero gahan dubartota qofa gala jedani waradira akkuma bushani mana barnoota kessa kuniga digdami sadi digdami afur ittifufe guya sadi fe akkanuma ittifufe isa kalesa kana mogaba kulbana digdami shani kumala maaf kuda sadi kana umaratti debi galati gafala mafof gafarobi yokin mogaba bacasa gafarobi namni hidatan ganda ganda kana kesa bade jira isa gammoji kesa demati barbada gafa kamisatimmo gafa digdami addeedit bu'aasa fidaqotta jedhani kaleesa sangatti jettuda kuela hunumotumma kana chitaeru boliti da kaleesa jeda rakkona chitira jedhani erga tamanani erga chitira galeru taeti rakko jiru kan bordose ora rakko uns seeranti sabiyetani wandra da gorani kanurdu bunjiru itani damale ummata yero amma kana waaye mihansasa pancha milano jetacha waaye konna jetacha jiran yero amma kana kagitti guya afurifiga inyara guya shanapada guya shanapati jirurra jirurra tisidani rakita jirujetuda
akka namoonni raadiyoo sagalee Ameerikaaf yaada isaanii kennan ibsanitti namoonni ganda qarree dubbii dhiiraa dubartiidhaan mooraa mana barnootaa keessatti ugguramanii hiraarfamaa jiran beelaanis adabamaa jiraachuutu ibsame. Komii jiraattota irraa ka'eef itti gaafatamaa waajjira nageenyaa aanaa ganda barat obbo Joonsee Dhaabaa dhimmicha quban qabuudhaan deebisanii.
Poolisii gaafadda akaanii waan beekamu. Qaama nageenyaatu barbaadamani konneen bulaan shiftaa barbaada. Waan beekuun qabu hin bobbaasne ani gari qotee bula dhaqaa bu'aa jedhee waan bobbaasne hin qabu naan jaallattu ani waan beekuun qabu.
Jiraattota bahaaf gala dhorkee dararaa jira jechuudhaan kan hawaasni naannichaa himate poolisiin aanichaa deebii kennuudhaaf eeyyamamaan ta'anii. Godina Shawaa Lixaatti bulchaa aanaa ganda barat kan ta'an obbo Tasfaa Badhaanee gama isaaniin komii hawaasni kaasee fi ta'ii aanichatti tibbana mudate akka ta'anutti ibsaniiru.
Rakki milishaan akkuma jette humnoota hidhatanii jiraniin butamuu sirriidhuma. Isa kanammoo hawaasichi marii qaama mootummaa wajjiniin waliin mari'ate nuyi namni guddurraa butamee akkamiin jiraanna. Itti deemnee qaama kana barbaaddachuutii qabna gara jirutti dhufame lakkii kophaa deemuutiin hin ta'u jennee nuti qaamni nageenya milishoota wajjiniin deemanii rifeensi namicha butamellee yeroo ammaatti argamee kan jiruu fi har'a sirna waalchisaa raawwachaa kan jiranidha. Akkuma jiru isa kanadha.
Tole, gama biraatiin immoo hawaasni kan inni kaasaa jiru akka aanaa Gindabarati gandaa qarree doobbiitti ganda sana guutuu qonnaan bultoonni jiran dhiiraa dubartiidhaa osoo hin jedhiin fulbaana 22 bara 2013 mana barnootaa keessatti walitti qabamanii achitti gurguramanii akka turanii fi akkasumas hidhataan gandaa kan qaama nageenyaa mootummaa ta'ee ganda sana keessaa namoonni lama waan badanii fi namoota kana gammoojjii bu'anii akka isaan barbaadanii fidan hanga kamisa guyyaa boruutti dirqabnetti kennamee akka jirudha kan hawaasni kaasu. Gama kanaan isin maal jettu? Bobbiin kun dhugumadha?
Lakki mootummaan nama gurus hin qabu. Ta'ii taati jiru rakkoo nageenya hawaasa keenyaa namni kun jiru isa kanaatiif akkamittiin rakkoo keenya hiikkannaa kan jedhu marii qaamolee garaagaraa kutaa hawaasaa garaagaraa wajjiniin gaggeessaatidha kan jedhamu malee namni hidhamee jedhamtu hin jiru. Namni kun nama keenyadha, nama buleessa keenyadha, deemnee barbaadachuutti qabna mootummaan nu adeeggaruu kan jedhee hawaasadha. Kanammoo akkaataa nuyi nageenya isaaniitiif barbaachisaa ta'eetiin qaamolee nageenyaa dhimma kanarratti bobbaafneetiin akkaataa itti namoonni kun yoo lubbuudhaan jiraatan sana argachuu yoo dhabame immoo reenfa isaaniillee argachuu qabnaa dhaabbatti deemame reenfa namicha isa butamee tokkicha argameetiin guyyaarraa sirna waaltota irra kan jiramudha.
Komii jiraattonni godina Shawaa Lixaa aanaa Gindabarati kaasan kana biiroon nageenyaa Oromiyaas qulqulleeffachaa akka jiru hoogganaan biirichaa Obbo Jibriil Mohaammed dubbataniiru. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Itoophiyaa keessaa naannolee 4 bulchiisota magaalaa 2 keessatti vaayirasiin pooliyoo argamu Instituutiin Fayyaa Hawaasa Itoophiyaa beeksiseera. Naannolee eeraman kana keessatti fulbaana 27 hanga 30 guyyoota 4 manaa manatti deemuudhaan tallaaliin kan kennamu ta'uu torban darbe waajirri kun beeksisee jira. Dabalataanis weerarri dhukkuba busaa naannoo uummattoota Itoophiyaa gama kibbaaf Oromiyaa keessatti mudateeraa jedhameera. Onkoloolessa 13 kan tallaaliin kennamu ta'uus dubbatamee jira. Mukhtar Jamaal gabaasa guutuu qaba.
Instituutiin Fayyaa Hawaasaa ibsa waajjira isaatti kenneen akka beeksisetti weerarri vaayirasii pooliyoo hanqina talaallii irraa ka'eetiin biyyoota ollaa irraa dhufe gama Itoophiyaatti galuusaa beeksisetiin jira. Weerarri kun yeroo jalqabaatiif bara 2011 Itoophiyaa naannoo Somaalee godina Dooloo Aanaa Boho keessatti mul'achuu kan beeksise Instituutichi walumaa galatti Itoophiyaa keessaa duula muddee bara 2011 taasifameen sumuda namarraa fudhatameen vaayirasiin pooliyoo 32 fi sumuda naannoorraa fudhatameen vaayirasiin pooliyoo 3 sababa hanqina talaallii irraa tamsa'e argamuusaa beeksiseetiniin jira. Hojii duula ittisuu fi to'achuu vaayirasii pooliyootiin hojjetameen illee naannoo Somaalee godinoota 5 keessatti duula marsaa 3 daa'imman 1786 oli talaalliin kan kennameef yoo ta'u naannoo Oromiyaatii fi naannoo uummattoota kibbaa keessatti illee marsaa 3 talaallii aanota 11 keessatti kennameen daa'imman umriin isaanii waggaa 5 gadi miileen 2 ol ta'an talaaluun akka danda'ame Instituutii Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaatti daayireektarri daayireektoreetii hordoffii dhibeelee fi rakkoo fayyaa Obbo Masfin Wasan dubbatanii jiru. Yeroo dhukkubsataan jalqabaa naannoo Somaalee keessatti argamu biyyoota ollaa waliin hordoffii taasisaatiin turree jirra. Tatamsa'inni sochii isaa waan guddaa ta'eef ogeessonni fayyaa akka waliin hojjetanii fi daa'imman daangaa waliinii irratti argaman waliin talaaluu irratti bara darbe hojiin milkaa'aa raawwanneetiin jirra. Dhaabbata fayyaa idila addunyaa waliinis ta'uun yeroo mallattoon dhibee mul'ate olloota keennaan wal hubachiisaa deemuun akka danda'amus hojjetamee jira jedhan. Vaayirasiin pooliyoo yeroo ammaa kana naannolee 4 fi bulchiinsota magaalaa 2 jechuun naannoo Somaalee, Oromiyaa, naannoo uummattoota kibbaatii fi naannoo Hararii, bulchiinsota magaalaa Finfinnee fi Dirree Dhawaa keessatti godinoota 47 aanaalee 334 vaayirasichi kan keessatti mul'ate ta'uu weerara vaayirasii pooliyoo kana ittisuudhaaf illee jecha bakka eeraman kanniinitti duulaan talaalliin manaa mana gaafa fulbaana 27 hanga fulbaana 30 bara 2013 guyyoota 4 wal duuka kan taasifamu ta'uu itti aanaan daayireektara ol aanaa Instituutii Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa Obbo Aschaalew Abbaay dubbatanii jiru.
አሁን እነዚህ ክልሎች ላይ ብቻ ነው ያለው አስፕሬኩ ብሎ ወይም ደግሞ ወረርሽኙ ብሎ መናገር አይቻልም።
ወረሪ ኩኒ ናኖሌ ከኒን ቆፈከስ ጅረ ጀደኒትኒን ዱባቾን ሂንደንዳሙ ከናፉ ሆጂ ቆረኖ ፊሰከተ ኢንሳ ጭምሱን በርባችሳደ ሐዋስኒ ከነ የሮ መለቶ ዲቤ ከና አርገ አከኤሩ ከኑ ታሲሶፊ ዳብሌ ፈያ ከነ ጭምሱን ዮደንዳሜ ዲቤንኩን ዮው መመስ ደፈሜ አደባሱን ኒደንዳም ጀነቲኒን አመነ ጀደን ኦቦአስቻሎን ደበለታኒስ አከጀረኒን ወረሪ ቡሳ ናኖ ኡመቶ ተኪባ ከሰቲ ነሞታ ሰደተሚ ጃሐረቲ ሙልአቲ ዮጢቃተ ነሞታ አፉር አጄሴቲኒ ንጅረጀደን የሮ አማ ከነትሌ ወረሪቺ አናሌ ኩደቶኮ ናኖ ኡመቶ ተኪባቲፊ ዳንጋሌ ናኖ ኦሮሚያቲን ወልዳንጌ ሰኒቲ ወልማገለ አናሌ ኩደለመቲ ነሞታ ኩመዲበ ተርባኦል ሶዳኬ ሰዋንገልቼ ጅሩፍ ኦንኮሎሌ ሰኩደሰዲ ህራ ኤገሌ ዱላን ተላሊኒ ከነመጀደን አዴምሰ ከነለማኑ ደገሩ ዳፍጀቻ ቃሞሌ ሞቱማፊ ሚቲ ሞቱማታን የሮ ነሞኒ መናመነት ዴመኒቲኒን ተላሊ ከነተላለን አከገርጋረን ስቱበተን ገሬን ተላሊ መናመነት ቦባፈሙኩኒ ዲቤሌ ፖሊዮቲፊ ቡሳቲን ደበለተቲ ዲሞተ ፈያ ከነን ቢሮ ዲቤ ግፍራ ኮሮና ዲቤ ሃንቂነ ኛታቲን ዱፎፊ ከነን ቢሮ ረቲ ሰከተ ኢንሰሌ ከንታሲሰንተኡ ሂመሜቲኒን ጅራ ገባሰ ሰገሌ አሜሪካቲፍ ሙክታር ጀማል ፊንፊኔራ
kan agge fata jirtan radio sagale america saganta afan oromoti kutam minnesota baran baqatto ta biyala hoji gurguddo ummata sani fi biya ke sakubatani fojjetani jijjirama gudda fi danjette namakudan bekamti kenite jirti kana ke salam yolle oromoti dr obsa hasanif aderufo jiruti jarrilachu ganna jollumma keessa kaambi baqataarra amerika dufan dr obsan amma manasota keessa hospitala mercy keessa doktora aderufon barumsa chemistry baratte ogetti chemistry yokan chemistry taani jiran walda gargarsa anole yeyebumbe kaman jara kanaf bekamti fi badasa kankenne dame fayya fawasumma manasota ta umbe kamera jarrilachu hawasa oromo keessa ojitolan ummata gargaruun heddu hojjenne jedan sora dubbis aderufon mal ummataaf akka hojjetan gaafatamani akas jedu
anaka tiyatte ya wori samaraizi ba agashala hojjadde wogga sadin da bayani workshop yeddu deema conference already hcc kana wojjin goda ture ke satu school district sempoli kesa studenti gargara ture jolle oromo
inor inkarkarachun
ya family resources connecti goda garinama yolle kamanan ko qabu jira school ra kadile ita te tujira kannin kannini resources garin be kam family kana ko yu wankara kana tujira jede tin aka gargarta san argatani aka de connecti ni kati uma interpreter letre ara sanin han kona kajiru an arge jiru fi aka family ke na kawomo kunini na kabahani school at engagement ki godani waan barbaachisaa ijoollee ofii jala deemanii gargaarsa jiruun akka wal qunnaaman godhaa jira.
Hedduu gargaaraa jette waggaa hagam akkan hojjette?
Gara waggaa afuriitii waggaa sadiin dabre ammoo faamilii irratti sirrii hojjataa ture.
Gargaarsi dhibiin yookaan ammoo fulaan dhibiin tolaan keessa hojjettu kan uummata gargaartuuf balwaan tolaan hojjettu faame keessa naadi dhiiris.
Maan organizationii jedhamtu jira Multicultural Autism Action Network ka jedhamutu jira. Kunniin ijoollee dubbachuu hin dandeenye ofuu fayyaa ka qaban fakkaatuu fi garuu dubbatuu hin danda'ani paarentii akkas ijoollee akkasiisan irratti warra hojjetu organizationii kana dubartii ijoollee rakkoo qabdu qabdutu jira sanniin tufaa hundi godhee sanniin keessa boordii waan tureeti baa'ee paarenti oromoo like peer to peer jedhanii mana deemne interviiw goona waan akkasiisaniin waggaa dheeraa bira hojjetu.
Hagam sirra fagaattu jiintu yoo tolaan hojjadhaa jettu miilaan deemtumoo makiinaan deemtumoo hagam sirra fagaatu waan hagamitti dadhabdi?
Makiinaan deeman shakkaffii jedhan galaa guddina kan bakka yaanitti hojjetan poolis miniyaapoolisii gara maayilii soddoman irraa fagaatu.
Baqata taate deebite akkam baqata gargaaruun waan xiqqoo miti biitaan yoom dhufte jireenni baqata baqa haa keessi dhufu maal fakkaata?
Bara 1993 dhufe biyya tana.
Jireenni baqata dubartiif maal fakkaata mee ganni ijoollummaa sunitti baqachuun jireenna akkam keessa baate?
Baay'ee ulfaata. Ani akkam jedhe akka himu iyyuu hin beeku yeroo sunitti baay'ee ulfaata. Garuu Oromoo walirra dhaabatti waliin waa maraayyuu rakkoo maraayyuu waliin keessa dabarsiti.
Jireenya kan kibir dabarte amma nama qarqaaruu jirta. Hojii namti qarqaartu kan hagam itti gammadde?
Baay'ee itti gammadde. Baay'ee. Namni dubartiin martinu tattaafatte jiruu baqataa san keessaa bahanii as gahanii afaan baratanii jiruu lafanaa fudhatanii akka jiruu fooyyeeffatan barbaada dubartii.
ujji tolaano jechuun ammallettum jirta?
Ittuma jira.
Ujji tolaano jechuuf ta'an walirra sirra dhooftumoo saatii gargar qoodatti?
Ganama halkan hojii aansaa gara saatii shaniititti hojii kiyyaa jireenya. Ganama saatii shaniin bahee gara saatii tokko cinaatti hojiirraa baha. Hojiirraa yoo bahee jedhe ammoo koominiti sarviis waan adda addaa, workshaappii adda addaa, miitingii adda addaa. Waan koominiti kiyya fayyadu hojjadha. Galgala gara saatii jaha yookaan torbaatiin mana qala.
Gam hojjattu hojii tolaan hojjattu tan?
Everyday jechuu dandeenya.
Guyyaa cufa jechuun guyyaa torbamoo guyyaa shan?
Guyyaa shan. After work yeroo maraayyuu kontribuutii godhataa inni kiyya firii ta'an.
Ayyaa adde ruufoo jiruu tannaan jechuu jira? Badaasii hammisanii kannan kun hagan caalisan jajjabeessa jennee abdanna. Nagaa waaqaa hedduu?
Ayyee galato.
Ayyee ayyee. Nama maantaan dubbisuu jiru Dr. Obsa Hassani. Dr. Obsa guddoo galateeffannaa bagga gammaddi jechaa gargaafiti yaadda bira hojiin isaan hojjechaa baatamaan hojiin isaan uummataa hojjetamaan.
Dhaabbanni Minnesota Department of Human Services Resettlement Program Office ka jahu Outstanding Refugee Award ka jahu ni beekumti nu kan isaaniitiif galatoomaa jechaani. Wanni kun tokkoffaa warroota biyya biraatii dhufee aadaa addaa keessaa dhufee as Ameerikaa qubatee achi boodammoo biyya sana keessatti positive impact hawaasa irratti akka. Ammaas kutaa Minnesotaatti jiirama positive yookiin bareedaa ta'e fiduudhaani kan namoonni kun namoota isaan naamnees godheen achi boodammoo keessaa xilamanii wanni isaan hojjetan laalamteeti gilgaalamteechi keessaa namoota kana filatu. Maal gootanii dhagaafiin keeti wanni nuti goone jennugaa akkuma nama isteeta kana keessa jirutti sadarkaa hawaasummaatti wanni nuti hojjennu hojjetu jira tola ooltummaadhaan boordii waldaa Oromoo keessatti hirmaachuu. Ogeessota fayyaa ajila addunyaa keessatti International Oromo Health Professional Association kan jaamu kan Oromoo kan biraammoo akka nama tokkootti ani I am advisor to Global Health Initiative at the University of Minnesota. Sammalee ammaas karaa fayyaatiin kiliinika dhuunfaa kan hundeessinee hawaasatti hin tajaajillu osoo kanalleen gadi dhaabiin dura kiliinika tolaan nama gargaaru tokkootu jira. Haadii Miracle Clinic kan jaamu torbaanitti yeroo tokko yeroo wiitan diidaatiin guyyaa sabtiidhaa dhaqeeti gargaaruufaadha. Kan biraa gaa leadership positions dhaaba miti mootummaa kan ta'an keessatti akkuma reefu tuquu yaaletti waldaa hawaasa Oromoo, waldaa ogeessota fayyaa ajila addunyaa kan biraallee keessatti qooda fudhachuudhaan ammaas akka gorsa Oromia Physician Association kan biyya keessatti illee hundeeffamee uummata keenya gargaaru sanfaa keessatti qooda fudha. Walumaa galatti hawaasa keessaa waan hawaasni gahee isaan barbaadan irratti qooda fudhachuu kun dhiitama mirga dhala namaa irratti akka aktiivistii tokkooti bakka nama yaaddawaa tokkootti wanni nuti hojjenne bara 2016 jalqabee haga HR 128 wal koongireesii Ameerikaatti raggaamu. San keessattis gahee olaanaa hojjechuudhaan walumaa galatti ati hawaasa keessatti hawaasa Oromoo ta'in kan misoota qubatuu fi idil addunyaa irratti illee waldeeyota amma maqaatu ture kana keessatti hojjechuudhaan yeroo teenya wariine uummata keenyaaf hawaasa keenya jijjiiruu irratti waan qabsoonee fi wanni kun kan nu kanname jiru.
Dr. Obsaan gaaf kutaa sagalee Ameerikaa dhufee jedha. Mi'a baddannoo baradhee jira kutaa 8 baraate kutaa 9 dabruuf jedheennaan kaampii baqaseene. Bara 1993 Ameerikaa dhufe. Bara 2012 doktorummaan eebbifame hospitaala Mersii kan Minnesota jiru hankis hospitaalis taa'eetiin ganna 5 hojjadhee jedha. Xiqqeennan kaampii baqaseenee jette. Jireenyi baqataamaan fakkaata ganna ijoollummaa sunitti.
Jireenya wabiin qabne har'a jiraattee boru jiraachuu kan beekne biyya lammaffaa keessa jirta. Ammaas hawwiin biyya lammaffaa kan nama jibbitu keessaa baqattummaa irraa baatee biyya mirgi namaatti kabajamu kan wabiin qabu. Hubachuudhaati halkanii guyyaa yaadda. Biyya irraa dhufte hammaattuu toltuu lafatti guddatte lagaa fi muka namaa fi sa'a sanii yaadda. Achirraa ammoo gaafa biyya biraatti imaltu biyya sadaffaadha. Riisatalmantiidhaan qubsuma sadaffaa gaafa dha'ite. Biitti sunoo biyya akkamii tana alaala irraa akkanumatti ciiftee mataa kee keessatti itti yaaddu osoo hin ta'in gaafaan qaamaan achitti argame immoo akkamiin ta'a jetteeti yaadda. Walumaa galatti jireenya kara tokkoonis abdii xiqqoo qaanqee qalloo akkasitti argisiise dukkantii duuba jirtuuti jireenyi baqataadha.
Nama baqataa akka ta'eeti doktorii ta'uu fedhu, injineerii ta'uu fedhu, biyyuu fi gargaaruu fedhu, maatii ofii gargaaruu fedhu, maan gorsuu fedhu?
Living is what you make jetti faranjiini. Rabbiin dandeettii sammuu yoo si kennee hiree si mijjeessu ta'e you have to apply yourself. Haga dandeettii if irratti hirkattee namoota si dura jiru irratti. Akka mentorshipiitti illee namoota sitti dhiyaatutti isaanirraa waa hubachuudhaan barumsi barbaachisaadhaan keessatti hawaasa kakeenyaa ka warraaqsa irra jiruu fi ka fuula dura illee biyya ijaaruuf ta'u barumsa irratti jechuu bizinasa irratti jechuu caasaa mootummaa kana keessa galuun haalaan barbaachisuudha. Haa googgatanii invisible ta'u irra gabbani visible wan qaban gumachani biyya ke sejum dagaksa umata kenya kabijet ya fefele rekete chimata wendenya kara siyasatin ogummale atadda gumachuretis wan guru nenyeche
Ayyalam Dr. Obsa Sanitif Adderu Fojru Warla Chumini Sota Angela Tefana Ansar Alakhet Nagajan Nenage Tarratanum Taboriti Walti Dachan Nagajan Nenage